funa ni kuuze zo chika. Sininga na me, I'm not an expert. Basi muka kontana ni shibali ye puto. Joy pachia be ni kuuzi letu. Aka kubonga la sapo na moto. Digiti kazi ni za kubisa. So kavena kuponda zibi sisa sister.
Kukana ni love, my own will asaka mana.
Graduation chabe inaliona po many many times kabe na mukaiza buna kabe boom boom end of the day choice ni yako kaniza pochi abezi mene na kuuza kajini